Wawa, feed twice again, I believe. Yo, Dalia, Dalia, twice a bit.
Lift your hands high, praise his name high. Say hallelujah, say hallelujah. Lift your hands high, praise his name high. Say hallelujah, say hallelujah. Mimi ni wako, nawe ni wangu. Sisi ni wako, nawe ni wetu. Dunia yote, mbingu na ardhi. Maji ni yako, zote ni zako. Poke ya sifa, sifa na ibada. Uinuliwe, Yesu ni Bwana.
Lift your hands high, praise his name high. Say hallelujah, say hallelujah. Lift your hands high, praise his name high. Say hallelujah, say hallelujah.
Kila mmoja aseme Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ainuliwe, ashujudiwe. Ainuliwe, ashujudiwe. Anatupenda, ametenda mema. Yeye ni mwanzo, tena ni mwisho. Yeye ni mwanzo, tena ni mwisho. Yesu ni Kristo, Yesu ni Kristo.
Lift your hands high, praise his name high. Say hallelujah, say hallelujah. Lift your hands high, praise his name high. Say hallelujah, say hallelujah.
Mimi ni wako, nawe ni wangu. Sisi ni wako, nawe ni wetu. Dunia yote, mbingu na ardhi. Maji ni yako, zote ni zako. Poke ya sifa, sifa na ibada. Uinuliwe, Yesu ni Bwana.
Lift your hands high, praise his name high. Say hallelujah, say hallelujah. Lift your hands high, praise his name high. Say hallelujah, say hallelujah.